It's a hola. Rosa, Evelyn, Rosa. All this world, baby, mind on you, mind on you. Yeah, I love more, baby, I die for you, I die for you. Yeah, all this world, baby, mind on you, mind on you. Yeah, I love more, baby, I die for you, I die for you. Yeah, you my everything, you my everything, yeah. Everything to my lady, oh baby sing, yeah. I sing to my lady, you my everything, yeah. Everything to my lady, oh baby sing, yeah. I sing to my lady.
She looks so high, nikimcheki kwa mbali. Ana meta meta, yani mtoto ngari ngari. Mzigo wake na ujulia, simwachi mbali. Mpaka na sweat kisela, yani mtoto hodari. Honey pinky baby, na double fulani. Na kama giza, yena washa kibatari. Benta, yena washa kibatari, baby. Yena washa kibatari. Mtoto moto, mtoto vibe, mtoto natari. Na siku unajidai, deka kamwali. Unajichambua na unajisoma piwa madiko. Kuifisha ndo kabisa, unajua. Usijifiche na uskai kama unatajua. Mwenzio spend unyonke for real, baby sure.
Usijifiche na uskai kama unatajua.
Mwenzio spend unyonke for real, baby sure.
Evelina, Evelina, oh, Evelina, ah. Nina wivu tu nikwambie, oh my baby nitunzie. Una sifa za pekee, wacha leo nikusifie. Nina wivu tu nikwambie, oh my baby nitunzie. Una sifa za pekee, wacha leo nikusifie.
Kisura cha mdori kiuno kama dondora. Mzigo type kina kasaizi kama kigoda. Kitovuni kipini tatu yangu mechora usiku kuchi kuchi. Tukienda kwenye kona, mambo kitaka kuanza, mimi natoa mpaka kola. Kabla show tunaenda kuoga.
Lina,
kwanza give me that, nikupe papi. Just do cut, nipe yo wallet, nikupe minot. Kama ukiagiza wali, kula wote baby. Chakula kisibaki, tukifika getoni usilembe baby. Usika kizembe baby. We peti peti, utakula vizuri zaida jana mishikaki. Mtoto livo white na machini basi.
Evelina, Evelina, oh, Evelina, mind on you, you capture my mind. I feel to you, baby, mind on you, you capture my mind.
And the good work has been done by TC.